nam, ilwa nabalwa nam, kholum kondo ufinci ndlela. Hamba nam, nkosi ndiyaphuma. Nkosi ndiyaphuma. Phuma nam, nkosi ndiyaphuma. Yini Yehova. Hamba nam, nkosi ndiyaphuma. Nkosi ndiyaphuma. Phuma nam. Bekelwe mna na lapi kama lam libiswa kona mababi tege batane batasege abazungulu mpefumlo wangu mababi tege batane batasege
Sengwe tuni, undisindise ngohlangalweni, ngoba ukumkani.